Nicolana. If it wasn't for Mama Me, she's my first lady. Imbokodo ikwini yami. Mara ngicela ukubonga bonke abomama that mad at me. Ngisanhlonipha namanje trekini yangithukani. Thank you for kulisa confidence in me. Ngenza ngibelieve ukuthi kuzolunga noma izinto zimile noma ngimubi inyana. Mama ngitshela manga ngifile handsome inyana uhlala khona. Mama ngifila down inyana. Mama uyangikhuthaza ngifile grand inyana. Uyayithanda intwana uyikhulisile intwana.
For all the things you've done for me, thank you Mama. In the storms and the rain you were there. Thank you Mama. Where would I be without your love and care? Thank you Mama. I have one thing to say, yes to you. Thank you Mama.
Ngo mama base crash babekezela siba stress. Thank you for them hidings bengizophenduka ipress. Nangifundisa ukuthi imali awuzithathele kuphes. Ngibonga member se primary, member se high school. Me love you in and deserve ukuhola kakhulu. Ngibonga mama base sontweni kodwa ugwadile uthandiswa ama prayer wenu. Umhlaba mawusishayile siduduzwa uthando lwenu. Uthando langempela mangifloba yangixolela. Mama angangifela mangisukelwa yangifikela. Mama angangifela mangisukelwa yangiphikela.
For all the things you've done for me, thank you Mama. In the storms and the rain you were there. Thank you Mama. Where would I be without your love and care? Thank you Mama. I have one thing to say, yes to you. Thank you Mama.
Ugogo akamandi ukuthatha isipanisa kamabhodo. Ugogo isikhokho noma umzukulu impoqo. Salute single mother, umama futhi ubaba. Unokuphenduka isister, sometimes abe ibrother, a friend. Uright mangimbiza nge-all rounder. Steering kule move uhlala
warrifasuit.
Warm, ngi-right.
HipHopZeta.com.
Mabathi
ngikhona ngithi
ngi-right.
Thank you, mama.